Blog Talk Radio.
Kwe ijwi rya Rwanda Film Movement ivugira Washington DC dufite saa kumi z'amanywa n'iminota ine isaha za Washington DC tukagira na saa yine z'ijoro n'iminota ine isaha z'i Buruseli na saa tanu z'ijoro n'iminota ine isaha z'i Kigali. Turi kuwa kabiri tariki ya 12 Mutarama mwaka w'ibihumbi 2020 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro mukunze kumenya benshi nk'utuntu tundi kuri ino tariki ya 12 z'ukwa mbere 2021 tukaba twabateguriye ikiganiro twagishya ikiganiro mu by'ukuri gishya twahaye inyito imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda igice cya mbere bisobanuye yuko tuzabagezaho icyo kiganiro mu bice byinshi bishobotse bikwiye muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuje kandi nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire w'2021 mukaba kandi muri kumwe na Jonathan Musonera Jonathan ndakubonye mukanya mu studio reka nze ngufungure mikorono niho usuhuze inshuti za radisha noneho tutangire kino kiganiro reka ngufungure mikoro yafunguye Jonathan mikoro uranyumva
ndakumva neza Joseph uranyumva wowe
uraho
uraho yoze
n'amakuru amakuru yimeze
amakuru ni meza amakuru yawe wowe
ye natwe turashimira Imana
ya natwe nuko ndabona tumenyereye hano kuba muri guma mu rugo imbeho nyinshi
yego
tumaze mu gihe tumaze kubimenyera
biba bitabivanze na n'iki biri cyano rya covid
ya icyo dushimira Imana nyine nuko umuntu abagi akiri muzima iki cyorezo nta nubwo we wo cyafashe mu muryango nyine ugashima Imana nyine ko muba mukiri bazima kuko hari abandi cyazahaje barimo bagenda bahura n'ingorane zingaruka zacyo cyane ko hari abo kigirizaho nkana kikagira imyanya yo mu mubiri w'umuntu cyangiza naho muri make turamaho turashimira
ahubwo aho ngaho ahubwo mwongeye noneho muriho murapfusha abantu benshi kurushaho mwapfushaga mu bihe bya mbere muri bivaga ya mbere
niko bimeze niko bigaragara ariko byose nta kitagira iherezo
nta kitagira iherezo
nuko birekera aho ngaho reka mbanze ngushimire nanone ko wabashije kudutegurira iki kiganiro tugiye kuganiraho n'abakunzi bacu ubundi kimenyerewe kuwa mbere ariko abantu bajye bihangana abakunzi bacu bajye bihangana kuko tuba dufite ibintu byinshi byo gukora hari igihe gahunda zihinduka icy'ingenzi nuko icyo tuba twariyemeje ari uko tugomba kuganira kandi tugerageza gushyira ukuri hanze kuko niko kwabuze mu mateka yacu kandi kwatumye hameneka amaraso angana uko angana n'uyu munsi wa none akimeneka ibyo byose rero bikaba bishingiye ku kubura urukundo ukuri no kwihanganirana nkaba rero nanone nsuhuje abakunzi bacu kandi mbararika ngo baze dufatanye muri iki kiganiro amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe mwese mudukurikiye murakoze
urakoze cyane Jonathan nibyo koko tukibageza ku wa mbere wundi kiganire ko kimwe n'ubushize tugiye kubageza ku wa kabiri rero batwihanganire ntako tuba tutageze ubwo duherukana ku wa kabiri tariki ya 5 z'ukwa mbere 2021 twari turi dusoza ikiganiro twise umuco kumena amaraso n'uhake mu bintu byaranze ubutegetsi bw'u Rwanda igice gisoza kikaba cyari igice cya 7 aho hose muri ibyo bice 7 twaragiraga tuti ni gute wavuga ko haraniye impinduka wirengagiza guca izo ngeso no kuvuga izo ngeso zo kumena amaraso n'ubuhake nyine bwa karanze ingoma zinyuranye z'u Rwanda kuva kera kugeza uno munsi hari abantu rero batwandikiye Jonathan tuzanira tubigarukaho harimo abatwandikiye hari umuntu ahere kuri kino gice cya 7 yaranyandikiye ni n'umuntu nshimira ni Sabimana Evariste wigeze no kuduha ibiganiro bikomeye cyane n'umuntu w'umuhanga mu mateka yaranyandikiye hari ibintu yanyorereje ndiho nsoma niho numva maze kubyumva gatoya nitumara kubiganira wenda nshobora no kuzamusaba kugaruka kuri radio noneho tugakomeza ibiganiro amahirwe iyo niyo tuba tufite abantu nkawe bityo bakaza bakajya kuri radio bakasangiza abanyarwanda ubumenyi bukomeye bafite. Jonathan, nk'uko twavuze mu kanya utu n'utundi tw'uno munsi, ni seri nshya dutangiye, seri twahaye inyito imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda, igice cya mbere. Tugira tuti byaba bikwiye ko abavuga ko baharanira impinduka mu Rwanda barangwa n'ikinyoma n'urwango kimwe na FPR Mike Kagame. Nibyo twibaza, ariko turabitangira ibisubizo tuvuga ko ibyo bintu bidakwiye mu by'ukuri, turabyerekana rero. Nkuko bisanzwe muri kino kiganiro, utu n'utundi tutangira tureba amakuru y'ingenzi yabaye mu cyumweru tuba turangije, no mu ntangiriro z'icyo nyine tuba dutangiye. Ntabwo turi butinde cyane ku makuru yavuzwe mu cyumweru gishize, dore ko ari amakuru mu by'ukuri yavuzwe cyane, yanditswe cyane, buri wese yagize umwanya wo kuyumva, umwanya wo kuyasoma, n'umwanya wenda wo kuyasesengura, ariko turi bugerageze kuyavuga mu magambo make cyane. Inkuru yavuzwe ni ya ikomeye cyane, ni y'amatora mu by'ukuri, amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora akomeje, aho nyuma y'amezi atatu perezida uriho, ni ukuvuga Trump, Donald Trump, yakomeje muri ayo mezi yose avuga yuko yatsinzwe ku karengane, kandi yararenze rwose, hakabaho inkiko zose zikemeza ko ayo matora yageze neza. Ariko arakomeza ati mwaramuguje, ararika abantu be baza gutera ingoro ya demokarasi. Icyo bita ingoro ya demokarasi ni ukuvuga inzu bita Capitol, inzu nyine iteranemo icyo bita Congress, ni ukuvuga inteko zishinga amategeko ndetse n'inteko y'abasena. Iyo Capitol rero bayifata rwose nka kiliziya, ifatanye nk'itorero mu by'ukuri, ikintu cyubaho cyane. Hikigeze guterwa mu 1812, hari niba atari na 14, mu gihe abongeza bari bakoronije, hari no muri icyo gihe nyine ni nka kabiri byabaye, hashize imyaka irenga 200 ibintu nk'ibyo bikozwe. Ariko ubu ibyo bihe ntabwo byari bihuye n'ubu ngubu, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu bavuga ko ari demokarasi ikuze kandi y'intangarugero. Ariko ibyabaye ejo bundi byakozwe giterahamwe, ku buryo na perezida uriho uvaho nyine uruhu yurangiza yashaka gukora, bamwe bavuga bateragiye gukora kudeta, abo bahanganye nawe bateragiye gukora kudeta rwose irapfuba. Ku buryo rero hari n'ibyemezo biri bimufatirwa, ibyo bita impeachment cyangwa se destitution, gushaka kumuvanaho kabone n'ubwo hasigaye iminsi 8 gusa ngo aveho, ku buryo busanzwe uko bashaka kumuvanaho by'itegeko, ku buryo n'ubwo wenda iyo minsi 8 yarangira bashaka gukomeza ibyo birego bizatorerwa ejo. Kandi ababitanze ni uko ba demokrate banatsinze n'amatora, barizera neza yuko ibyo birego bizatorwa ejo, bityo bigakomeza kabone n'ubwo rero perezida Trump yaba avuye ku butegetsi mu minsi 8, ni ukuvuga tariki ya 20, gukurikiranwa uko bivugwa ashobora gukomeza gukurikiranwa, ku buryo ngo mu mateka yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ubwa mbere impeachment umuntu ayikoreye inshuro ebyiri. Iya mbere yarayirokotse kubera ko yari afite ubwiganze muri Sena, n'ubu aracyawufite kugeza ku itariki ya 20, ariko ishyaka rye ry'abarepubulika rizabutakaza, kuko hari abasenateri bari batowe hashize uriya munsi nyine, bari bateye Capitol, bari batowe n'abasenateri babiri, bityo rero bararinganiye 50-50. Ariko rero kubera ko perezida wungirije vice perezida uriya Kamala Harris yazaba ari uyoboye, niwe uzashobora kuba ya nyine ya baramutse banganyije 50-50, akaba ariwe watanga birumvikana ijwi ryaho aturuka mu bademokrate. Abademokrate rero ubu ngubu guhera ku itariki ya 20 nibo bazaba bayoboye Congress n'uvuga ko bazaba bategeka inteko ishinga amategeko inteko rero y'abadepite niriya bita House banayoboye na Sena bityo rero urumva ko nibyo byose bari bakora bashobora kuzabigeza ku ndunduro dore ko hari n'abarepubulika nabo batewe agahinda n'isoni n'ibyakozwe na n'undi mu repubulika nyine wari ku ngoma ariwe Donald Trump bakavuga bati umuntu rwose akwiye guhanwa by'intangarugero yakojeje isoni Amerika. Tubitega amaso rero ejo tuzumva uko bizagenda no tariki ya 20 hazaba kurahira ahotse tuzagenda tubwira icyo dutekereza ariko amakuru si yabuze kuko ibinyamakuru ibitangazamakuru byose ayo ngayo birayavuga. Andi makuru avugwa najyanye n'u Rwanda ni ukuvuga ingabo z'u Rwanda zimaze hafi imyaka 6 mu by'ukuri zikora nyine zibungabunga umutekano ariko muri cadre nyine kuri manda zahawe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika na Loni birumvikana ku bufatanye ariko noneho ejo bundi mu cyumweru gishize hashize nk'icyumweru cyangwa bibiri ntibirashira habayeho ngo kohereza ingabo special nyine ziba zitojwe za elite ziya nyine zirinda Kagame nk'ingabo z'abadiktateri nyine bose azoherereza perezida wa Repubulika ya Centrafrika kuhara amatora yarageranywe kuko bibiri bya gatatu by'igihugu bifashwe n'abarwanya ubutegetsi bw'uriho wari uriho witoza uriya mu perezida witoza Kagame rero atireka nkohereze n'abasirikare special ngo bajye kurinda abasirikare bandi bari mu kurinda umutekano mu rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umuryango w'abibumbye. Hari rero Jonathan ni ishiraniro abanyarwanda nyine bashobora kuzahabwa bikomeye cyane. Hari kwibazwa byinshi cyane bateze ngo Kagame umutekano wo mu gihugu udahari abanye nabi n'ibihugu duturanye abanye nabi n'abanyarwanda bamire nabi hariya agiye kwatakarwa hakora iki ko ari kure cyane. Ariko iyo witegereje Jonathan hariya hantu muri Repubulika Centrafricaine niho umuntu witwa Bemba mu gihe yarashyikiwe na Uganda yajyaga ahungira iyo abaga nyine afite ingorane niho by'ukuri afite ibirindiro akagenda akaba ari muri Uganda nyine yari mushyigikiye ariko akagera muri Repubulika Centrafricaine aho ngaho uvuze rero n'izo za ituri na za kisangani zo ngizo ugakomeza ukajya muri Repubulika ya Centrafrica ni igice na cyo gikungahaye kuri za diyama n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Umuntu akaba yakwibaza niba Kagame atahari ari mu maco mu by'ukuri yo kwigarura kariya karere kariya bigeze no kurwaniramo na Uganda noneho icyo gice cyose akumva nyine gifite kimwe nuko nyine muri kivuye mu majyaruguru mu majyepfo nyine naho ahayogoza sinzi uko ubibona Jonathan ibyo byose ntabwo ari ubugwaneza ntabwo ari umutima mwiza atagira utuma nyine ajyana izo ngabo z'u Rwanda turi n'igihugu gikennye ntabwo ibyo bintu by'ukuri ntabwo ubukungu bw'u Rwanda bumwemerera kuba yakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo ntabwo ari igihangange ni kumwe nyine abantu bagira gutya bakitera hejuru ko tukazabona igihugu kirahirimye n'abaturage barashize ukabona n'igihugu mbese kirashwanyaguritse kibaye ubushwange kitakigira ifatiro kitakigira itegekero. Jonathan witekerezaho iki muri zo za kujya kwifotoza nyine nk'igihugu ngo u Rwanda ni puissance niko bamwe basigaye bandika Jonathan puissance igihugu gishonje cyashize cy'abaturage bashize ijambo ryawe Jonathan
ya urakoze umuvandimwe Yozefu icyo navuga ku bijyanye na n'ingabo za Kagame, dore ko wari na ko azita ko ari ingabo ze, ari abasirikare be, imbunda ze, ibintu byose nyine nibye. N'abo basirikare rero mu by'ukuri ababona nk'ibikoresho bye, ntabwo ababona nk'abasirikare b'igihugu. Icya mbere rero kigaragara ni uko urabona bari bafite kontra muri Sudani yararangiye, ubu barahavuye. Uzi ko umunsi bahava ari nabwo baraye bageze Centrafrica. Ni ukuvuga ngo akimenyeshwa ko ingabo ze zizava muri Sudani, yahise ajya gushaka ikiraka muri Centrafrica. Ingingo ya mbere rero igaragaza uburyo ubwo Kagame akoresha mu kubunza abo basirikare mu ntambara ziri hirya no hino. Icya mbere cyo nta igihugu kirakenye ku buryo kubona amafaranga bahemba abo basirikare n'ibibatunga atari ikintu cyoroshye. Icya kabiri, ntabwo uburyo yasahuraga Kongo mbere bugishoboka ubu ngubu nk'uko byari bimeze kera. Hariya rero ahubikiye naho ayo mabuye y'agaciro, ari nayo mpamvu mu by'ukuri yiyemeje kujya kurwana izo ntambara zo muri Centrafrica, ariko atitaye kuri abo bana b'abanyarwanda bajya gupfira mu ntambara zitari ngombwa. Ibyo rero byo kuvuga ngo ni ibihangange, nta gihangange ku isasu, kuko isasu ririca. Ntabwo bavuga ngo uzajya kuba igihangange ngo ujye ufata abasirikare b'igihugu cyangwa se abana b'abanyarwanda kubaroha mu ntambara zidafitiye inyungu igihugu, zifitiye inyungu we gusa, we Kagame, kugira ngo bajye gupfira ubusa. Aha rero ni ibintu bikomeye bigaragaza ibibazo ahubwo igihugu cy'u Rwanda gifite, cyangwa se Kagame n'abo basirikare be bafite ibibazo by'ubukene bwo kubona imishahara yo guhemba abasirikare, ibibatunga, kuko nanone kubagumana bazavamwe amabandi, ejo bazarase bajye barasa abacuruzi, barase kandi amaherezo niko bizagenda, kuko n'abari mu gihugu abasirikare ni benshi, polisi ni benshi, bamaneko be ni benshi. Ntabwo igihugu mu by'ukuri gifite ububasha bwo kuza kubahemba no kubatunga mu buryo bugaragara. Niyo mpamvu rero ahitamo kubaroha muri izo ntambara, ari iziri muri Kongo arwana rwihishwa, iziri muri Centrafrica niko bahapfira. Kandi amakuru dufite nuko muri izi ntambara zo muri Centrafrica hamaze kugwa abasirikare benshi muri iki gihe gito cyane n'inkomere nyinshi. Kandi nagira ngo mbibutse ko abasirikare bagwa muri urwo rugamba ntabwo bene wabo bemerewe kuvuga cyangwa gutaka. Ndavuga ababyeyi babo, abagore basize n'abana babo, ntawemerewe kugira icyo avuga ku musirikare waguye muri izo ntambara. Abagwa muri Kongo ni benshi. Joseph, ndagira ngo nkubwire abantu ba wenda batigeze baba mu gisirikare ngo babe mu ntambara, nta ntambara, nta muntu n'umwe, nta n'umusirikare n'umwe wishimira kujya kurwana intambara, kuko intambara icya mbere kirica. Impamvu ujya kurwana iyo ntambara ni uko haba hari impamvu ikomeye ituma urwana intambara mu by'ukuri wemera, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ni Kagame uyemera, wowe ubwawe nyiri ukuyijyamo, kuko ni wowe uzica cyangwa igakomeretsa ikagira ikimuga uba uyemera. Ariko rero noneho abasirikare bari mu Rwanda bakoreshwa nk'ingorofani zitwara imicanga, kuko ingorofani ntiyakubwira ngo winshyiraho umucanga. Punda zo hari igihe uzipakira zikanga ikaryama ntinabyuke. Niyo mpamvu rero abasirikare mu Rwanda ni ibikoresho nyine bya Kagame bemeye kumupfira ni nayo mpamvu wumva intambara nyinshi muri ibi bihe barwana barazitsindwa kubera iki kubera ko nta mpamvu bazirwana ngira ngo mumaze iminsi intambara amaze igihe arwana muri Congo nubwo mu by'ukuri amaze igihe yica abasirikare bo muri za FDR na za FRN abandi akabatwara mu by'ukuri nabo nuko imikorere yabo igoye kumenya uko bitwara kuko hari benshi bamaze kubinjiramo bakorana na DMI ya Kagame iyo mikorere rero mibi yo kutamenya kutagira intelligence ihagije ngo bamenye umwanzu barimo hagati ibyo bikaba ari ikindi kibazo ariko icyo navuga nuko abasirikare b'u Rwanda bari mu ntambara batemera bayoborwamo gusa na Kagame kandi iyo urwana intambara utemera byanze bikunze haba inkomere nyinshi n'abapfa benshi kuri urwo rugamba kubera ko abari urwana ayumva nta mpamvu agomba kururwana ni nayo mpamvu amaze iminsi hari n'abasirikare batoroka benshi bamwe bajya Uganda abandi bazimiririyo mu mashyamba ya Congo ibigaragara rero nuko mu gihe kiri imbere n'icyo gisirikare cyo kibamwe amacakubiri wabonye ko yashyizemo amacakubiri y'abantu bavuye Uganda n'abavuye Burundi agira atyo ab'i Buganda agakubita akajugunya hariya kararika akimika bavuye Burundi abavuye Congo nabo baraho mbega harimo imitwe ntabwo ari igisirikare cy'abanyarwanda cyangwa se cy'igihugu ni igisirikare kirimwo amacakubiri yayandi tumenyereye y'abasope abasajya abadubayi biriya byose bazanye byazanywe na DMI ikigaragara rero
ni igisirikare cy'ukuri kirondo bwoko kiri mu bwoko bumufashe nk'abajenero hafi yose nk'abatutsi
yes nabo ubwabo batumvikana yoze ntuze kwibaza
nabo batumvikana ba yes
bari hamwe bashyize imbaraga hamwe n'ibitekerezo hamwe no ntabwo bibaye ari ibyo ntabwo yaba yafashe bari abasirikare bose bavuye Uganda bari abajenerali bose bavuye Uganda abenshi ngo bubabe bari aho bamwe bari ku gatebe abandi bafunze abandi yirirwa bakubita amanywa nijoro ubu none ukabubona yarimitse abavuye Burundi ntabwo ushobora gutunga igisirikare giteye gityo ngo uvuge ngo kizamara igihe cyangwa kizarama kuko amaherezo ya Kagame kiriya gisirikare nabwo ubwacyo kizamwiyicira ngira ngo ni nayo mpamvu aho yaho ubwoba bwamutashye kuva uyu mwaka wose ahora yihishe atagaragara ari nayo mpamvu bavuga ngo yarapfuye kubera ko atagaragara mu mirimo ye nka perezida ukwiye kugaragarira mu maso y'abanyarwanda no guhumuriza abanyarwanda muri ibi bihe bigoye bya COVID-19 so muri make ni icyo ngicyo navuga kuko abasirikare b'u Rwanda ni ibikoresho bya Kagame bijya kurwana intambara zaho ajya gusahura hirya no hino abapfa abakomereka ibyo ngibyo ntibimureba kuko afite abasirikare benshi bamwe barapfa kohereza abandi kandi abasirikare nyine bakorera kuri oda za gisirikare nta izo oda za gisirikare nta kundi umusirikare niko ameze ni ku gisirikare kimeze iyo udashoboye guhunga ngo kivemo kandi ntukurikiza amategeko baguhaye baragufunga cyangwa bakakwica ni uko nguko bimeze ngira ngo nicyo ngicyo navugaho
urakoze cyane Jonathan andi makuru avugwa na yabariye abaturage bahohoteye binyarutarama aho bita muri za Kangondo 1 na 2 na 3 bamwe bahita banyahe abo baturage rero bamwe bahebirwaje babayeho nabi cyane mu tuzutunganurwara babashyizemo aho bacucikiranye cyane n'abana babo abenshi bakaba mu by'ukuri ubuzima bwabo bwarasubiye inyuma cyane bwarangiritse ariko hakabamo n'ababyanze bajya mu nkiko bajya kurega Kigeli kuri Rwabugiri mu by'ukuri kuko inkiko zo mu Rwanda ni Kagame kandi n'ubiriho bakora ibyo bibi ariko baravuze bati reka tujyeyo icyo bizaba tuzaba umuti ni nk'uko umuntu yabivuga. Hari ikiganiro cyiza cyane cyo mu mvo n'imvano cya BBC gahuza miryango abashaka kumva ibyo abaturage bavuga bagiye kumva imvo n'imvano ikiganiro imvo n'imvano cyo ku wa gatandatu ushize. Ntabwo turi witindeho, ni ikiganiro cyiza cyane nyine kivuga kuri ako karengane k'abaturage. Binagaragara yuko mu by'ukuri abantu bazageza aho ngaho bakarambirwa, bakarambirwa igitugu, bakarambirwa guhonyorwa, bityo ingoma igahungabana bikomeye. Kuko iyo abantu batsinze ubwoba burya ibintu byose biba rwose biri mu nzira. Jonathan yo gutsinda ubwoba, hari iterabwoba rikomeye cyane, ngira ngo icyo gisirikare ubundi si icyo kujya kurwana no mu mahanga gusa, n'ibwo icyo gihore banagikoresha kimwe n'izindi nzego z'umutekano mu iterabwoba, hari abapolisi n'abandi. Jonathan hari gutsindagira ibinyoma, cyo wavuguruza ibinyoma nyine ukaba wakwitwa, ukaba wakorerwa amabi yose ashoboka, ni nabyo nyine ubu ngubu biriho, biriho byahozeho kuva kera, nako si wowe mbibwira Jonathan, n'abandi benshi barabizi. Icyo tugiye rero gutangira ni kino gice cya kabiri tureba igice nyine nibutse uko twakize imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda, igice cya mbere Jonathan iri imungu y'ikinyoma, imungu y'ikinyoma n'urwango ni ibintu byaranze ubutegetsi bwo mu Rwanda, ariko turashaka kuvuga cyane cyane ubwo uyu munsi duhereye ku bwa FPR DMI, ariko tutanibagiwe ko niyo ngeso niyo mungu y'ikinyoma n'urwango biri no mu bashaka ubutegetsi, nuvuga bo muri opposition nabusanga imungu y'ikinyoma n'urwango byarabamunze. Jonathan uyu mungu yarabamunze umuntu yabivuga ko turaza kubigaruka, ariko reka tutere kuri FPR DMI, FPR DMI Kagame. Ahangaha hari article yasohotse uno munsi mu kinyamakuru uriya muzindaro nyine wa FPR DMI Kagame, igihe umwe mu mizindaro, umuzindaro ukomeye kurusha iyindi mu by'ukuri muri kino gihe, ku itariki ya 12 Mutarama 2021 rero hasohotse inyandiko igira iti Radio Canada yasabwe gusaba imbabazi ku kiganiro gipfobya jenoside cyatumiwemo Judy Rever. Radio Canada yasabwe gusaba imbabazi ku kiganiro gipfobya jenoside cyatumiwemo Judy Rever. Jonathan rero ari kiya gitabo cye In Praise of Blood cyanaje gusohoka mu mu ndimi zindi nk'ikinerande no kuvuga ikinerande gifurama, biruhanije kuko bagiye babirwanya ko nyine cyashyirwa mu zindi ndimi, kinasohoka mu gifaransa naho babirwanyije, ariko kiranga kirasohoka. Jonathan icyo gitabo cya Judy Rever urakizi kuva kiri mu cyongereza, igitabo nyine kivuga ku bwicanyi bwa FPR, ubwicanyi no mu by'ukuri natwe twavuze kenshi cyane, kikanavuga ko byuba ubwicanyi ari jenoside, natwe twarabivuze cyane kenshi cyane. Gusa rero Jonathan FPR DMI Kagame uzi ukuntu itinya abazungu, yavuze ko n'umuzungu aravuga bati noneho bizagera kure tubifashanye tubure byose tubure amahwemo. Jonathan ibyo urabizi ko rero reka mbere yo kugira ngo wenda gusabe kuvuga dusome article uragira icyo bivugaho Jonathan, ariko na buri wese ugumve inaritike utabashije kuyisoma arumva uko kuntu hari iterabwoba, harimo icyakinyoma nyine, cyakinyoma kubeshya gushyigikira ikinyoma, abantu bakitwaza ko ngo ari abakuru abakuru baziya zayibuka, abakuru b'ibindi nabyo bimeze nkayibuka, bakavuga bati nuvuga Kagame uraba uhakana jenoside. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye ubwoba nyine. Ahanyine nibutse ku kiganiro kino gite cyakwa imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda, iyi article rero irabyerekana Jonathan, reka nyisome Radio Canada yasabwe gusaba imbabazi ku kiganiro gipfubya genocide cyatumimo Judy Rever nyandiko y'uno munsi tariki ya 12 mutarama 2021 nyandiko yatangira igira iti hari ifoto nyine y'uduhanga imwe ya foto y'uduhanga bimwe agiye wamagana Jonathan twa duhanga twi two ku gisozi nyine hari ifoto yabyo nyine yo kuti yo kugira ngo nyine Judy Rever na Radio Canada nyine batere ubwo nyandiko yatangiye igita abagize umuryango w'ababyeyi n'inshuti z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi baba muri Canada page Rwanda cyangwa page Rwanda bandikiye ubuyobozi bwa Radio Canada bayisaba gusiba no gusaba imbabazi ku kiganiro iherutse gutambutsa gihakana genocide yakorewe abatutsi. Icyo kiganiro cyakozwe tariki ya 7 mutarama 2021 gikorwa n'umunyamakuru Stéphane Bureau mu gihe umutumirwa yari Judy Rever umunyamakuru kazi wo muri Canada uzwiho inyandiko zihakana genocide yakorewe abatutsi. Muri icyo kiganiro cyaje gushyirwa ku rubuga rw'iyo radio Judy Rever yahawe umwanya wo gusobanura ku gitabo cye yise L'éloge du sang les crimes du front patriotique rwandais. Reka hano nzinze nako reka dukomeze dusoma kankomeze nsoma muri icyo gitabo cyasohokeye mu nzu ya Penguin Random House muri Werurwe 2018 Judy Rever ashinze FPR Inkotanyi yabohoye igihugu ikanahagarika genocide ko yinjiye mu nterahamwe ndetse yanagize uruhare mu bikorwa byo kwica abatutsi. Rever ngo ashingira kuri raporo y'ibanga y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPR ariko itagaragara muri icyo gitabo akanavuga mu Rwanda ko habayeho genocide ebyiri zirimo yahitanye abahutu basaga 1500 anashinja ubuyobozi bw'u Rwanda guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ibintu muguke zinyomoza kuko zagaragaje neza ko aho yarasiwe hagenzurwaga n'abasirikare ba leta y'icyo gihe. Nyuma y'icyo kiganiro abanyamuryango ba Page Rwanda cyangwa Page Rwanda bandikiye ubuyobozi bwa Radio Canada bagaragaza agahinda batewe no kuba yaremeye gutambutsa ikiganiro nk'icyo kivuga ibihabanye n'ibyabaye. Mu ibaruwa yasinywe na Perezida wa Page Rwanda Jean Paul Nyirinkwaya bagize bati Radio Canada yahaye umwanya Madamu Judy Rever uzwiho ibitekerezo bihakana genocide yakorewe abatutsi ahabwa umwanya wo gutambutsa ibitekerezo bye rutwitsi kandi bipfuye bishingiye ku kuvuga ko habayeho genocide ebyiri. Ni ibitekerezo hashize igihe bikwirakwizwa n'abajenosideri n'ababashyigikiye. Turakomeza Jonathan ariko hagati aho ngaho nawe wowe witeguye kunsubiza niba nawe uri umujenosideri n'ushyigikiye abajenosideri ko nawe ubivuga gutyo. Reka dukomeze kimwe nanjye no mu ishyaka ryacu. Reka dukomeze rero nsoma ibaruwa ikomeza igira iti ntabwo ibyo bitekerezo bishingiye ku kuri ni ibinyoma. Bagaragajeho kandi bababajwe no kuba ku rubuga rwa Radio Canada hari inyandiko zifite aho zihuriye n'icyo kiganiro cyatambukijwe handitse ngo genocide nyarwanda mu gihe inyito nyayo yemejwe na Runi ari genocide yakorewe abatutsi. Abagize Page Rwanda bavuga ko Judy Rever avuga ibintu bidafite gihamya akirengagiza ubundi buhamya n'ubushakashatsi butabarika bumaze igihe butangwa haba mu nyandiko amashusho n'ibindi bitanga ukuri n'umucyo kuri genocide yakorewe abatutsi. Bavuze ko bibabaje kuba ikinyamakuru cyubashwe nka Radio Canada gishobora kuba umuyoboro w'ibitekerezo twitse bihakana genocide yakorewe abatutsi. Ntiyanahabwa umwanya urundi ruhande ngo rusobanure ukuri kw'ibivugwa. Bati muzi ko ari ibintu bitandukanye bivugwa kuri genocide yakorewe Abayahudi cyangwa se ku bitero bya tariki ya 11 Nzeri 2021 ese mwatinyuka guharuga umuntu ubihakana ngo azane imvugo itandukanye nihari turahamya ko bitashoboka bavuze ko kwemera Judy Rever na Stefan Bureau gutambutsa icyo kiganiro Radio Canada yagaragaje kwirengagiza byaba bidaturutse ku bushake cyangwa se kudashishoza no kutumva uburemere cyangwa se byaratewe no gusuzugura inzira karengane za genocide yakorewe abatutsi kuko ari abanyafurika abirabura cyangwa abatutsi Page Rwanda yasabye Radio Canada gusiba icyo kiganiro ku miyoboro yayo ikisegura mu ruhame kuba rukutse genocide yakorewe abatutsi n'abakurikira iyo radio bakomerekejwe n'icyo kiganiro no gutegura ikindi kiganiro kuri iyo ngingo Judy Rever yamenyekanye cyane kubera ibitekerezo n'inyandiko ze zisebya ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse agahakana na genocide yakorewe abatutsi yahitanye ubuzima bw'inzira karengane zisaga miliyoni imwe mu mezi atatu gusa Judy Rever amaze igihe mu murongo w'abahakana bakanapfobya genocide yakorewe abatutsi igitabo kigisohoka cyamaganiwe kuri n'abanyarwanda bazi kuri kumamo z'ibyabaye bagaragaza ko kigamije kugoreka amateka igihugu cyanyuzemo no gukingira ikibaba abakoze amahano Judy yagiye akora uko ashoboye ngo abone umwanya ahantu hatandukanye haba mu biganiro mu binyamakuru mu nama n'ahandi ariko abanyarwanda bazi ukuri kw'amateka bakamwamagana Jonathan rero hari akurikiraho kwerekana ifoto ya Judy Rever nyine bakamwerekana bavuga Jean Digniti Judy Rever nyine amagambo aherekeza iyo foto akagira ati Judy Rever amaze igihe mu murongo w'abahakana genocide yakorewe abatutsi bakongera bagashyiraho n'ifoto y'uwo munyamakuru witwa Stefan Biro bagira ati umunyamakuru Stefan Biro yatumiye Judy Rever mu kiganiro ntiyanatanga umwanya ku bandi bazi ukuri kw'amateka ya genocide yakorewe abatutsi hasi rero bashyiraho ifoto y'uwo nguwo urega nyine wanditse ibaruwa yawandikiye Radio Canada yirega nyine kuba yaratambukije ikiganiro ifoto y'uwo muntu ikurikirwa n'aya magambo asobanura agira ati perezida wa Page Rwanda Jean Paul Nyirinkwaya yasabye Radio Canada gusaba imbabazi kubw'ikiganiro yatumiyemo Judy Rever. Jonathan ahangaha turi muri Canada mu gihugu cya Judy Rever. Aho nyine bari bamukora w'iterabwoba abagihungiyemo bamukora w'iterabwoba kandi rero byavuga. Ese bitandiye Jonathan. Uri perezida executive wa Rwanda Truth Commission. Ibi ngiye murega sibyo tuvuga kuva kera imyaka n'indi igamba n'igihe Jonathan.
Urakoze muvandimwe Yozefu ibyo bamurega ni birumvikana kuko genocide mu by'ukuri kuri Kagame n'agatsiko ke nabigereranya n'inkono y'ibyo kurya iteretse ku mashyiga atatu ayo mashyiga rero iyo yahiritse ibyo kurya birameneka bivuze ngo ubutegetsi bwa Kagame buteretse inkingi yabo cyangwa se ayo mashyiga abufashe ni genocide yakorewe abatutsi ni ukuvuga ngo gutera umugeri kuri iryo shyiga ngo ibyo byo kurya bye bimeneke byanze bikunze mugomba kujya mu mitsi uvuze rero wese ku bijyanye na genocide yakorewe abahutu biba bibaye ikibazo gikomeye kubera ko yakozwe na Kagame na groupe ye aha rero ntago byaba bitangaje kuko bimutera ubwoba kandi azi neza ko amaherezo bizajya habona iburi gihe bigomba kumutera ubwoba igitangaje rero kinange nsetsa nuko ari Judy Rever n'igitabo yanditse kirimo ibyo yagiye atohoza twebwe twakoze declaration ya genocide yakorewe abahutu twerekana uburyo yakozwe n'iki gisirikare cya Kagame hari ku itariki 14 z'ukwa 9 muri 2016 twari tumaze amezi atatu cyangwa se abiri n'iminsi nka 13 dutandukanye na RNC tumaze gushinga New RNC iko ibi bitekerezo twatanze ahangaha nibyo twari twubakishije RNC dushaka ko bizavugwa tugaragaza neza uburyo FPRDMI abari bayoboye iki gisirikare n'abagize uruhare muri genocide yakorewe abahutu kuko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu by'ukuri bugiye mu rukiko rushinzwe ibyo kugaragaza ko ari genocide nta kibuza nkuko n'ubundi byanditswe muri mapping report ko biramutse bigiye mu nkiko bishobora kuba genocide rero twebwe ntabwo bidutangaza kuko FPR na DMA yayo biracyahari kandi nibo bakoze genocide ku bahutu ntabwo rero byaba igitangaza kubivuzeho wese cyangwa se ugaragaje ibikorwa byabo by'ubwicanyi bamujya kugakana ibi rero si ubwa mbere Judy River bamugendaho kuva yasohora kiriya gitabo cye ntabwo ari igitangaza igishakeje gusa noneho nuko unugusimbuka wandika ibaruwa ngo radio ikinyamakuru kigenga ngo ni gisibe ngo inkuru ngo kandi bane basaba imbabazi ngo abavuze kuri iyo radio bapfobeje genocide ibi ni bigaragaza uko ibinyamakuru mu Rwanda riteye nta kinyamakuru gishobora kuvugisha ukuri ni ikigaragaza uko bafunze BBC no kuvuga ko ikintu cyose kijyanye n'ukuri ari nabyo twarimo tuvuga kuri iyi nyito twahaye uyu mutwe w'iki kiganiro impungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda niho mu by'ukuri bishingiye ndagira ngo nibutse abadukurikiye iyo twebwe tuvuga ngo genocide yakorewe abahutu abayikoze abayi planning n'abari babiteguye bakanabishyira mu bikorwa kwatanze igice kimwe kuri iyi tariki ya 14 z'ukwa 9 2016 aho twavugaga ko nimero ya mbere yari Perezida Kagame nimero ya kabiri yari Lieutenant General Kayumba Nyamwasa iki gihe akiri kumwe na Kagame niwe wari umukuru wa DMA mu ntambara noneho ubu ngubu akaba ari muri RNC ari we vice coordinateur wa RNC noneho wa gatatu akaba ari Lieutenant General James Kabarebe icyo gihe yari ministre w'ingabo wa kane yari Lieutenant General Charles Kayonga icyo gihe yari ambasaderi muri China dushyiraho namba ya gatanu Lieutenant General Karenzi Karake icyo gihe yari advisor wa Kagame nimero ya karindwi twawushyizeho Lieutenant General Fred Bingira wari ushinzwe reserve force nimero ya munani tuvuga Major General Sam Kaka wa Rita yarinze nimero ya 9 tubushyiraho Major General Jacques Nziza ariwe icyo gihe yari chef inspector sinzi n'ubu ibyo ariho cyangwa se niba kinareho nta kivuga nimero ya 10 twashyizeho Major General Emmanuel Gasana Rurayi wahoze ari umukuru wa police 11 hariho Colonel Dan Munyuza icyo gihe yari yungirije Rurayi kuri uyu mwanya wa yari deputy chief of police y'u Rwanda aba twabashyizeho kugira ngo twerekane mu byukuri ntabwo ari bo bonyine ni igice kinini tuzagaragaza mu bihe bizaza tumaze neza gushyira ibintu byose ku murongo kuko ni umubare n'imibare minini y'abasirikare bagize uruhare mu kwica abahutu byo diriva wavuga 1500 ariko 1500 ngira ngo yahereye ku byatangajwe bavuga muri genocide yakorewe abatutsi ko hapfuye abantu barenga 1800 bakavuga mu 1500 by'abahutu ariko mu byukuri abahutu bapfuye bararenga ugeranije bashobora no kugera muri 2,000,000 urebye abaguye mu Rwanda abaguye muri Congo abatutsi baguye mu Rwanda nabwo ni ikinyoma nabo bashobora kugera no muri 1,000,000 ibyo byose rero twabitangaje kugira ngo uko kuri kujya habona ibyo bavuga ngo uvuze wese ngo ubwo abapfobeje genocide ngo cyangwa ari umugambanyi afatanije ngo n'abakoze genocide abakoze genocide se barenze Kagame n'akagatsiko ke bisha abantu mu buryo buteye ubwoba bakumva ko abantu bazaceceka gusa ibyo bikabaho kugeza aho noneho basigaye bikanga bukumva kuko bacecekesha ibinyamakuru byo mu gihugu bashobora no gucecekesha ibinyamakuru by'i Burayi na Canada na Amerika ngo uvuze kuri genocide ngo naze ngo asabe imbabazi ngo kubera ko ngo yavuze ngo genocide ngo yakorewe abahutu ibyo bizavugwa ikibazo gusa ngira nuko n'abahutu bamwe mu bakorewe niyo genocide bagira ubwoba bwo kubyemera ndetse no mu banyapolitike bari muri opposition bagira ubwoba bwo kubyemera no kubivuga kurwana nabo bwabo bafite ubwoba bakorera ku kinyoma badashobora no gushyira hamwe ngira ngo Joseph uribuka neza ko no kwibukira hamwe byabananiye kubera iki kubera ko bubakiye ku kinyoma kubera ko bahakana nabo ubwabo harimo abahakana genocide yakorewe abatutsi bagatinya no kwemera ko abahutu bakorewe genocide kandi bazi neza uburyo bishwe mu Rwanda uburyo bakurikiranywe bicwa muri Congo abenshi ni abasimbutsi na ubwicanyi bwo mu mashyamba ya Congo ugasanga baratinya guhagarara ku maguru yabo ngo babyemeze ibyo rero nibyo twarimo tuvuga ahangaha imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda wakomeza Joseph
wigeze kuvuga uti ibitekerezo twari twubakiyeho muri RNC no kuba kuvugisha ukuri kuri izo genocide zombi kuko twemera zombi genocide yakorewe abatutsi na genocide yakorewe abahutu aho rero icyo utavuze nuko muri ariko wabivuze no kwavuze yuko harimo n'abahutu ubwayo bafasha Kayumba ufite inyungu zo kuyihakana mu by'ukuri kimwe na Kagame ko harimo n'abahutu bariya twita abatezi ibindi babimufashamo bagiye bimufashamo ku buryo nyine butangaje nagira ngo wenda ugire icyo wabivugaho bihagije reka wenda nze nkurure gatoya nari gushaka wahoze uvuga sinzi ahantu ngomba kuba mfite babukeye yego
utarajya kure reka wenda ngire icyo mvugaho gitoya noneho ubone kuzana aho wenda warugiye ibyo warugiye kuzana ariko ndagira ngo mbanze nkwereke harimo abenshi mu banyapolitike abenshi ndetse n'abari mu ishyaka FDU inkingi mu by'ukuri iyo ukurikije neza usanga nabo bafite iyo ngengabitekerezo ya genocide y'ubuhakanyi y'ikinyoma noneho bakagirana ndagije Imana Jean Marie Vianney ubaho ngo uhora ngo yubaka imitwe ngo ya ngo idaharanira inyungu sinzi uburyo iyo mitwe yagenda yita kuko ni myinshi agenda yiha amazina atandukanye Ndagijimana we noneho akaba yaranditse n'igitabo mu by'ukuri kigaragaza ko leta Habyarimana yariho yari ifite umugambi wo kwica abatutsi ngira ngo icyo gitabo uze nacyo kukigarukaho gato noneho wagaruka muri opposition noneho ukibaza ute se ni gute Kayumba niwe warashe indege mu by'ukuri yarashe indege kuri order ya Kagame kuko ari we ari na Kagame na Kabarebe na Kayonga bafashe ibyemezo byo guhanura indege Kayumba kubera ko rewe ari umukuru w'iperereza wari ushinzwe DMI niwe wohereje abasirikare bajya guperereza aho bazashinga misire izarasa indege ibyo ni ibintu bizwi bigera kuri Kayonga wari ushinzwe third battalion muri Senide baragenda baraperereza imasaka ho iyo mizayiro izashingwa Kayumba niwe wakurikiranaga ku cyombo uko gahunda zose zo kurasa indege zigenda ariko wareba mu by'ukuri abamuhetse aho nabo bandagije imana bakubita batuka n'abanyamakuru nka basemana nkuko twagiye tubivuga ngo nibareke kuvuga Kayumba ukibaza ute se aba bantu bo barwanya FPR DMI Kagame bahetse FPR DMI Kayumba bahetse ingengabitekerezo za FDL baza wabaha igihugu byagenda bite ejo bundi aha ngaha haraho ubukeye yanditse kuri Twitter avuga ngo Kagame ngo banze ko ngo Loni yohereza ingabo zo kurinda abatutsi ngo ibyo ngo umuhakanye azabibaze ngo bazabibaze Gahima Gerard ukibaza ute se nk'uwo munyapolitiki ushobora gutinyuka kuvuga ngo Kagame ngo yasabye Loni kwitohereza ingabo ngo atuma Gahima ko bahagarika ngo izo ngabo ntizize gutabara wakubaza ute se kuki abo batutsi bagombaga gupfa mbere uretse nuko Kagame agomba no gusaba ingabo ngo ntizize kuki bagombaga gupfa kandi bishwe n'abashinzwe kubarinda iyi leta Habyarimana cyangwa se igisirikare cye bari bashinzwe kurinda abanyagihugu kuki bo nka bukeye n'abagenzi be biyumva ko leta Habyarimana yari leta y'abahutu umututsi uri muri icyo gihugu atagombaga kubaho ngo kubera ko ngo abatutsi bateye bavuye Uganda ubwo bari mu gihugu bakagomba kuba ibitambo ari nabyo Ndagije Imana yanditse mu gitabo cye ko Kagame yasakrifiye abatutsi ni ukuvuga ngo bavuga imvugo imwe noneho kandi wahindukira ukanareba ari nayo mpamvu nibaza ko no kunanirwa gushyira hamwe mu bijyanye no kwibuka genocide zombi ari icyo bitaga P5 ubugisigari P3 bananiwe guhuriza hamwe uburyo bwo kwibuka birabananira ngira ngo ibyo ngibyo nabyo urabifite hari aho nabukeye yabivuze noneho wakwibaza ute se aba bantu bahetse uwarashe indege ya uwari perezida w'u Rwanda Habyarimana n'uwari perezida w'u Burundi Ntaryamira nabo bari kumwe ubu bakaba aribo bahetse uwamurashe warashe Habyarimana baniyita ngo ni imfubyi za Habyarimana aba bantu baba badafite ikibazo mu mutwe bakaba bagitinyuka kuvuga ngo Kagame ngo na FPR banze ko uroniza gutabara abatutsi ni ukuvuga ko abahutu bari biteguye nako intagondwa z'abahutu kuko mvuze abahutu ubwo byaba bigiye mu bwoko nk'uko Kagame bivuga cyangwa se nabo ngabo babukeye banabivuga kuko bashyira icyaha kuri ku bahutu bose kandi ngira ngo ni nako babyifuza kuko bifuza ko ubwoko bwose bwaheka uwo musaraba. So ikibazo rero gihari ni iki? Ikibazo gihari ni cya kinyoma n'urwango byamunze abapolitisiye cyangwa se abanyapolitike baba muri politike nyarwanda bahunga ukuri bagahora bakoresha ikinyoma cyuzuye ubugome. Muri make Joseph ngira ngo ni cyo ngicyo na kongeraho noneho ugakomeza ku byo wari ugiye gukora. Uranyumva Joseph? Ngira ngo habaye ikibazo, sinzi niba Joseph anyumva. Joseph uracyari ku murongo? Ngira ngo muri studio Joseph yagize ikibazo, abadukurikiye bihangane ndebe niba nshobora kumubona